Msikilizaji, wakati huu ambapo dunia inapambana na ugonjwa wa corona, maisha yamebadilika na hali ya maisha imezidi kuwa ngumu mno. Jambo hili limesababisha wengi kupatwa na msongo wa mawazo na matatizo mengine ya kiakili. Wakati huu tutakuletea mahojiano haya maalum na wataalamu wa kisaikolojia ili kukusaidia wewe kudhibiti msongo wa mawazo na kuimarisha afya kiakili. Mahojiano haya yameletwa kwako na stesheni hii uipendayo wakishirikiana na Kenya Community Media Network kupitia hazina CMF ambao ni mradi wa Bloomberg Media Initiative Africa na Ford Foundation.
Ebana, karibu kwenye mahojiano yetu ya siku ya leo, ambapo leo na kwenda kuzungumzia jinsi ya kudhibiti mafadhaiko ya kiakili ama stress management, haswa kwa watoto wadogo wakati wa msimu huu wa corona. Na tayari studioni na mgeni wa kwangu ambaye nataka nimpatie fursa ajitambulishe na tuambie anatokea wapi. Kwanza karibu ndani ya studio.
Asante.
Tuambie majina yako na sema ambao unatokea.
Kwa majina mimi naitwa Mika Langat. Mm-hmm. Nafanya kazi na shirika la Kenya Institute of Professional Counseling. Ni shule ambayo inafunza saikolojia. Mm-hmm. Training counselors.
Mm-hmm. Bwana Mika, tukizungumzia stress management ama mafadhaiko ya kiakili kwa watoto, watu wengi wanafikiria kwamba watoto hawapati stress. Bwana, dadavua kidogo kuhusiana na hili.
Well, kwa muda mwingi sana tumekuwa tukiongelea stress ama mfadhaiko
wa kiakili.
Wa kiakili. No. Kwa watu wazima, mm-hmm. We focus our energies on people who are elderly or people who are mature enough. All this time, up until this time, mm-hmm. tumekuwa tuki neglect. Hatujaona kwamba watoto pia wanapitia stress. No. So leo nataka tuangalie watoto wana peak stress. Mm-hmm. Kiaje? Kivipi? Mm-hmm. Kisha inajikita misisi vipi? Like how is it seen? Ama watoto unaweza tell kwamba mtoto mm-hmm. akona stress mm-hmm. kwa kuangalia vipi?
Nataka tuanzie hapo baadaye. Tutajie tu baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikasababisha stress kwa mtoto. Sababu kuna hizi kauli ambazo tumezoea kukutana nazo. Mtoto anasema kwamba wewe mtoto mdogo unatoa stress wapi? Unalishwa, sijui unafanywa nini?
Stress. Au utoki nje kutafuta kazi, upate pesa. Wewe ujapoteza kazi.
Naam. Nini ambacho kinasababisha stress kwa watoto?
All right, sawa. Nataka tuangalie kipindi hiki cha corona. I want you to understand, nataka uelewe kwamba watoto kwa mm-hmm. hali yao ya kawaida mm-hmm. wanapenda freedom, right?
Kweli.
Watoto wanapenda kucheza kule mm-hmm. nje. Na kipindi hiki watoto wanaambiwa isolate, mm-hmm. wanakaa ndani ya nyumba,
msitangamane
na watu, mtapata corona. Mm-hmm. Si ndio?
Moja hiyo.
Hiyo kufungiwa kwa watoto mm-hmm. inasababisha stress. Kwa sababu watoto are operating psychic energy. They have energy. Mm-hmm. Watoto wanataka kurelease energy. Na wakifungiwa ndani ya nyumba, ndio maana utakuwa unaona mm-hmm. wanaanza kupigana
huko ndani.
Wenyewe kwa wenyewe. Hiyo mm-hmm. ni ishara kwamba
bila sababu ya msingi. Okay.
Na ingawa hiyo wasasi wanaona ni kama ni kitu mbaya, watoto ni wanacharibu kurelease hiyo stress. Mm-hmm. Na sio stress really. Mm-hmm. I want you to look at it in terms of
energy.
Psychic energy. Mm-hmm. Yes. Watoto wako na energy mm-hmm. ambayo inafaa kuwa released. Mm-hmm. Na kwa sababu wamekuwa huko shule, wamekuwa wakicheza football, mpira mm-hmm. na wanapata kurelease energy. Mm-hmm. Sasa wanakuwa na release energy kwa watoto mm-hmm. wengine, kwa sister, brother.
Okay.
Unaelewa?
Aha.
So even if you mm-hmm. watoto wanapata
stress.
Wanapata stress, lakini kwa undani hata mm-hmm. tukitoka nje ya corona mm-hmm. Watoto wanapata stress kulingana na hiyo immediate environment, hiyo environment ambayo wana grow. Mm-hmm. Kwa mfano ukipata wazazi wanakuwa na violence mm-hmm. wanakuwa na violence, mtoto ana pick violence mm-hmm. right mm-hmm. Na niko na mfano tu ambao client ambayo namuona kwa sasa, client ambayo ambaye alikuwa ananiambia kwamba anajipata tu amepiga bibi yake. Unaona?
Hivyo.
Kuna hasira tu. Mm-hmm. Anajipata amepiga bibi yake. Tukajaribu kuangalia, we're trying to process everything, Tukapata kwamba hii violence ambayo hii kupiga bibi alijifunza kutoka kwa wazazi wake. Mm-hmm. Kwa sababu katika utoto wake mm-hmm. alikuwa akiona papa yake akimchapa mama yake mm-hmm. kwa hivyo most of these things that happen to children, they pick them and they are able to release them mm-hmm. wakati imefika wakati wa kufanya hivyo. Mm-hmm. Nataka uchoe kwamba mtoto mm-hmm. tukienda kabisa kiundani mm-hmm. mtoto akiwa between 0 to 3 to 3 years. Mhm. Mm-hmm. Wakati huo wakati mtoto brain ina develop, wakati huo mtoto ana pick environment. Ana pick mambo yote ambayo yanafanyika katika ile mazingira yake. Na hayo yote inakuwa
ni sehemu ya maisha yake.
Yeah, inakuwa sehemu ya maisha yake.
Naam.
Ndio maana kwamba tutakuwa tunazungumzia wazazi sana sana ambao wako na watoto wadogo. Yeah. Mm-hmm. Sana sana wale ambao wamepata postpartum depression. Postpartum mm-hmm. depression is a depression ya mama ambaye amejifungua. Mm-hmm. Yeah. Most of them wanapata hiyo depression inaitwa postpartum depression mm-hmm. ambayo ina affect mtoto.
Okay.
Hata aina ya communication ambayo wazazi wanapitia mm-hmm. wako nayo mm-hmm. wakati mtoto wako kwa mimba. Mm-hmm. Mm-hmm. Inawasaidia mtoto aita kukrow positively
ama negatively.
So mm-hmm. then I wanted to say that watoto wana pick negative energies or positive energies when they are still in their prenatal development. Wakati watu bado wako ndani ya tumbo ya mama.
Mhm. Hicho ni kitu ambacho nahisi kwamba watu wengi watakuwa hawajui.
Ndio maana mabwana sama pipi ama mm-hmm. mabwana mm-hmm. wanafaa kuchunga mabibi hivyo.
Mm-hmm.
This is the reason that why we usually say mm-hmm. that a man should take care of the wife when they are pregnant.
Mm-hmm.
Usimkasirishe kwa sababu mm-hmm. ukimkasirisha pia na mtoto pia anakasirika.
Hiyo energy inaenda paka kwa mtoto.
Yeah, the mm-hmm. energy. Now mm-hmm. mtoto ana pick hiyo energy.
So mtoto anaweza kupata stress akiwa kwa tumbo na mama yake.
Yes, ina affect their brain development.
Mhm.
Yeah, not only stress. Mm-hmm. It also causes their brain development in the chini na dimia.
Mm-hmm.
You know, ndio maana utapata mtoto anaperform vizuri shule.
Mm-hmm.
Ni kwa sababu
imetokea kutoka akiwa yeah. tumboni mwa mama yake.
Imesababishwa na papa na mama.
Mhm.
Mm-hmm.
Wakati mtoto ambaye amezaliwa tayari, wakati huu wa corona, mm-hmm. Maisha yamebadilika.
Yeah.
Wanasema new norm, yani kuna baadhi ya tabia ambazo imebidi tu kila mtu ajifunze.
Mm.
Kuna vitu ambavyo vimebadilika kiasi kwamba kuna watu ambao labda katika mlo walikuwa nakula mara tatu kwa siku,
mm.
maisha ghafla yamebadilika, unakula mara moja ama mara mbili tu kwa siku. Mtoto anaona kidogo maisha yamebadilika. Shule ile inakuwa anaenda mara hii aende. Kama mtoto labda alikuwa anazoeshwa kupewa kitu pesa fulani kwa ajili ya vitu fulani, matumizi madogo madogo yanakuwa yanakatika. Yanaweza kuleta pia stress kwa mtoto alafu kabadilisha na maisha yake pia.
Naam, naam. Hiyo mm-hmm. yote inasababisha stress kwa sababu kwa watoto ama kwa yule tu mtu yeyote ile stress inasababishwa pia na hiyo change of environment, change mm-hmm. of patterns or change of things.
Mm-hmm.
Any change that is not favorable must trigger stress.
Mm-hmm.
Sinaona? Kwa mfano mtoto amezoea chakula vile umesema. Amezoea chakula
mara tatu kwa siku.
Mara tatu kwa siku.
Anakula na shiba.
Change of that change ya hayo mapatiliko mm-hmm. ambayo yanasababisha chakula
mm-hmm.
kutokuwepo.
Mhm.
Is a negative unfavorable.
Mm-hmm.
It's an unfavorable change.
Mm-hmm.
Any unfavorable change
mm-hmm.
Is a trigger to stress.
Mhm.
Unaona?
Mm-hmm.
Kwa hivyo ndio maana utapata mtoto anapata stress kwa sababu ya hiyo change.
Mm-hmm.
Yes.
Naomba tuchukue mapumziko mafupi alafu tukija tutakuwa tunaangalia ni jinsi gani sasa tunaweza tukamsaidia mtoto kuweza kudhibiti how to manage stress ambayo atakuwa ameipata. Ni sauti ya Mika Langat, tunachukua mapumziko mafupi, tukija tutakuwa tunamalizia mahojiano yetu ya siku ya leo.
Mahojiano haya yanaletwa kwako na stesheni hii uipendayo wakishirikiana na Kenya Community Media Network kupitia hazina ya CMF ambao ni mradi wa Bloomberg Media Initiative Africa na Ford Foundation.
Naam, karibu tumalizie mahojiano yetu ya leo. Bwana Mika Langat, tulikuwa tumezungumzia mtoto kuweza kukutwa na stress ama kupata ule mfadhaiko wa kiakili. Swali langu ni hili hapa. Ni dalili gani ambazo mtoto anaweza kazionyesha tukajua kwamba huyu mtoto ana stress ama huu mtoto amekumbwa na mfadhaiko fulani hivyo wa kiakili? Nini ambacho mzazi anaweza katumia ama mtu yote anaweza kutumia kugundua kwamba mtoto amekumbwa na hali hiyo ya stress?
Stress sana sana kwa mtoto anajikita wakati communication sana sana ya mtoto mm-hmm. inaanza kubadilika.
Mm-hmm.
Right? Unakumbuka in a real normal ideal situation
mm-hmm.
ama katika hali ya kawaida
mm-hmm.
mtoto unapomtuma
mm-hmm.
eh, na mimi niletee kikombe
mm-hmm.
anaenda bila ku you know there are no
mama yani, yeah.
There are no murmurings, right? Mm-hmm. Ukiona mtoto ameanza kukuwa resistant. Yeah?
Ananungunika.
Hiyo kunungunika kwa mtoto ni ishara kwamba ako stress.
Kuna kitu kimebadilika.
Yeah, kuna kitu kimebadilika. Sana pia hiyo pressure hiyo pressure sana hii pia inasababisha stress kwa mtoto. Mm-hmm. Na nimeona wazazi wengi sana wanapatia watoto stress. Eh? Nadhani hiyo tulikuwa tumesahau na tunaweza kuzingatia.
Naomba ueleze kidogo.
Unaona wazazi wengine siku hizi watoto unaona uko ushago, acha nikupatie mfano wetu. Mm?
Ule tarilete
vizuri. Shule. Mm? Tunaenda ushago. Mm-hmm. Watoto tayari wazazi wameshaanza kuona free labor. Tunaenda shamba kila siku. Hiyo inasababisha stress kwa mtoto. Kwa sababu they still need to have time. Mm-hmm. Wasome,
wajipumzishe pia, yeah, wacheze.
Kupumzika, wapatie nafasi wacheze. Mm-hmm. Wapatie nafasi wafanye kile ambacho wanataka kufanya. Mm-hmm. Hiyo uhuru kidogo inasaidia mtoto. Mm-hmm. Nimeona in fact kuna utafiti imefanywa. Mm-hmm. Inaonyesha kwamba watoto ambao wamepewa uhuru. Mm-hmm. Just a little bit controlled uhuru. Mm-hmm. Just some little bit of freedom. Yeah. Au watoto wanagrow wakiwa wazuri. Ndiyo maana utakuwa unaona watoto ambao wamelelewa katika familia strict. Most of their kids actually don't do better.
Uh-huh.
Than watoto ambao wamelelewa in a
free, environment ambayo iko free kidogo, right? Wana uhuru.
Yeah, wapatie uhuru watoto kidogo tu.
Mm-hmm.
Kwa sababu hiyo inawasaidia kugrow, to explore and to know what is good for them. Stress inachikita fibi. Tumeona kwamba wanakuwa resistant.
Mm-hmm.
Wanaanza kunungunika. Mm-hmm. Wanaanza kupigana. Wanapigana wenyewe kwa wenyewe.
Eh? Bila sababu.
Hata ingawa hilo linakuanga ni hali ya kawaida watoto. Mm-hmm. Kwa mfano wanaanza kupigania vitu kama vikombe. Mimi nataka kikombe ya color green, color yellow. Hiyo inakuanga hali yao ya kawaida.
Kuchagua vitu
but
tu.
This time round inaanza kuwa so much.
Kama vitu ambavyo hakuwa wanabishania, wameanza kubishania.
Wanaanza kubishania. Mm-hmm. In fact inawaletea wengine, inawaletea tantrums. Tantrums ni ile hali ya mtoto kukua so my resistant. Maenda supermarket kununua kitu na mtoto.
Mm-hmm.
Alafu mtoto anajirusha. Anajirusha, anasema anataka anunuliwe
kitu fulani.
Chocolate. Eh? Mm-hmm. Usipo mnunulia chocolate, inakuwa
balaa.
Anajirusha. Hiyo pia inaweza kuwa inasababisha na stress. Hmm? By the way, ukipata mtoto wako anajitupa into tantrums.
Mm-hmm.
Naanza kutupa hivyo.
Mm-hmm.
Don't give them attention. Wakati mwingine, it's a very technical, scientific way ya kutil nayo.
Usianza
Don't give them attention.
Ignore them. Yeah. Muache.
Muache alie mpaka.
Arukeruke afanye kila kitu apoe.
Hiyo tumefanya utafiti na mtoto mfulani ambaye alikuwa na tantrum. Tukapata after some time, when you give, tukaona kwamba when the teacher give attention, anakuwa na more tantrums. You can see, eh?
Sababu anataka aelewe.
Anaona kweli, people are giving them attention.
Sasa anataka azidishe.
Azidishe vizuri, because anaona kweli mtu anampatia attention. So next time when mtoto wako akikuwa na tantrums, anakuwa na lialia, you know?
Mm.
Don't give them attention. Don't even talk about it. Mm-hmm. Wachia. If a few times utakuwa unaona anaingia norm, anaona kweli mtu
hamna mtu ambaye anashughulika na fujo zake za kijinga,
because usually tantrum is seeking attention
kweli.
Like saying hey, see me, I want some attention. Mm-hmm. Watoto ambao wanataka attention, you don't give them a lot of it, don't give them so much attention to the extent that it affects them. Communication between parents na watoto ama wazazi na watoto,
mm-hmm,
pia inafaa kuwa ya kuwasaidia. Kwa mfano wazazi wengi sana,
mm-hmm,
wana ignore the feelings of the child, eh? Kwa mfano utapata mtoto akuli hali, right?
Mzazi ashughuliki na hilo.
No, mzazi anamlazimisha hali, eh?
Usipomaliza chakula
nitakuchapa. Hata wakati mwingine communication nyingine ya wazazi, mtoto anaposema kwa mfano anahisi choto. Hmm? Anahisi choto na amefalishwa boulevard.
Na jacket kubwa.
Yeah, jacket kubwa. Mm-hmm. Mtoto ana express akisema kwamba anahisi choto.
Anataka atoe.
Alafu mzazi ana infalidate the feeling by saying,
kuna baridi.
No, kuna baridi. Just mm-hmm. put on the pullover.
Usitoe.
Hiyo si mzuri kwa mtoto. Mm-hmm. Kwa mfano utapata utapata kwamba watoto ambao wamelelewa katika hiyo infalitation ambao wasasi every time mtoto akisema kitu mzazi hataki kufalitate his feelings. Watoto hawatamwendea mzazi wakitaka kufanya major important life decisions. Kwa mfano wakikuwa wakubwa wakitaka kuoa. Mwaji uliza kama mzazi, mbona watoto wako awaji kwako
kwa ushauri?
Kwa ushauri. Wanapofanya uamuzi wa kuoa ama kupata ama akuje tu akwambie nimepata boyfriend ama girlfriend.
Anafanya kisiri, anaogopa kuja kukushirikisha.
Yes. Kwa nini anaogopa kuja kukushirikisha wewe?
Ni sababu toka mwanzo
umekuwa ukinvalidate the feelings. Mm-hmm. Mtoto akikwambia hili,
unapinga.
You don't listen. Yeah, mm-hmm. you unaipinga. Mm-hmm. Ndio maana mtoto anakuwa na trust issues na wewe.
Mm-hmm. Anakuwa hakuamini wewe kama mzazi.
Anakosa kukuamini kama mzazi. Kwa hivyo kuna
mambo kifupi tunasema hizi tabia mtoto huwa anakuwa nazo kuanzia utotoni kabisa.
Yeah, most of the things inasababishwa kutoka utotoni. Kwa hivyo mzazi jukumu kubwa ni kucreate ama kutengeneza in a very good environment ambapo free communication inafanyika. Wazazi wanaweza kuzungumza na watoto na wazazi wengine. I have to say this one. Mm-hmm. Ukikosea mtoto, remove the ego na uombe msamaha. Kuomba msamaha mtoto inamsaidia sana. Mimi niko na mfano wangu tu wa kawaida. Mimi na brata yangu mdogo, he's a very young one, so I can be like his father. Mm-hmm. Because I take care of him, eh? Mm-hmm. Nikimkosea, kuna time mingi sana ambazo nimemkosea na nimemwomba msamaha, nikamwambia haki, najua kule nimekosea na ningetaka niombe msamaha. Hapo kidogo nimekosea.
Namwambia tu pole.
Naona anafurahia sana. Yaani like uhusiano wetu na
Unarudi.
Na
unakuwa even stronger.
Mm-hmm. Can I tell you a testimony? So then recently, ananipigia simu ananiuliza, how do you deal with sexual urges? Na mtoto amefika 14 years. Yeah? Akani trust,
akaja kuuliza maswala kama hayo.
Maswala ya sex.
Sababu uhusiano wako na wewe na yeye.
Yeah, kwa sababu
umefanya amejenga trust.
Amejenga trust mpaka you know that is not something that happens. Mm. Brothers don't tell each other things.
Kina mtu ananyamazia, yeah.
Kina mtu ananyamazianga. Mm. But hiyo uhusiano ambao tumeuchenga ni imetusaidia. Mm-hmm. Imetusaidia sana na natumai hiyo kila mtu ni changamoto ambayo nataka tu niwapatie wasikilizaji wangu.
Okay. Kwa kuwa nataka tutamatishe kwa haraka. Mzazi akishagundua kwamba mtoto wake ana stress.
Yeah.
Step ya haraka, njia ya haraka ambayo anafaa kufuata ama kutumia kwa ajili ya kuweza kusolve ama tutasema kwamba kusuluhisha kitu kama hicho hapa. Mzazi afanyeje sasa?
Wow. Sana sana how deal with stress ya watoto. Most of it, 90% ilikuwa ni kuwapatia environment ambayo inawapatia the right stimuli. The right stimuli ama tunaitanga the right triggers ama the place ambapo inawapatia the right feelings ama the good feelings, eh? Mm-hmm. Because kwa mtoto we like to have them, you like to give them a good positive environment. Sindio? Mm-hmm. So kwa mfano utakuwa nasema tu mzazi wapatie nafasi watoto wacheze. Mm-hmm. Au wazazi ambao wanatumia watoto kama free labor huko ushago kwa watumia kulima. At least give them some time, hata give them
wacheze.
Some time break, wacheze. Mm-hmm. Na wasome pia.
Okay.
Wazazi pia wanaweza kuwapatia nafasi watoto you know, storytelling. I have seen it works for real.
Okay.
Give them time to tell stories, you know, let them talk about the things that matter to them in a way that they can describe. Kwa mfano sana ukiangalia kipindi hiki cha corona, you like to give your children ama kuwapatia nafasi watoto wako kusimulia visa ambavyo wanafisikia kuhusu corona. It's very important. Give also them a chance to write a story. Wapatia nafasi, you know, just give them a chance, each one of them, waandike what they think about corona. Yeah.
Okay.
Then begin to read those stories and pick some of their fears. Yeah, if you pick that mtoto akona fears, then you like to address those fears.
Okay.
Yeah.
Neno lako la mwisho labda kwa wazazi na watu ambao wametusikiliza leo?
mimi nataka niwashukuru wasikilizaji wangu wa leo, na nataka pia niwahimize kwamba to not deny the feelings of the children. I mean that is hiyo ndio kitu mimi nimejifunza kwa utendekazi wangu wa
psychology.
Yeah, psychology. Nimejua kwamba if you invalidate children's feelings, it affects them and they no longer trust you. So then wapatie nafasi watoto wajieleze, na katika ile hali ya communication between mzazi na mtoto nataka ikue free.
Okay.
Kiasi kwamba wazazi waombe msamaha watoto.
Okay.
Wakiwakosea. Waeleze. Kwa sababu ikiwa stress ya mtoto imesababishwa na kukosa chakula, let them know the situation. Let them know. Unajua wazazi wengine wana keep that thing, eh? In fact, let your children know your source of income.
Okay.
Wajue kwamba umekuwa ukifanya kazi gani. You know, it's very nice to talk about these things. Talk with them. Yeah, let them know. Don't just assume that they know.
Okay.
Wazazi wengine wana assume kwamba watoto wanajua kwamba pesa ni katika.
Okay.
Without you telling them, tell them the story. Tell them that the situation is bad. By the way, unajua kuna vile wazazi wengine wanaficha, you know? They vile walikuwa wanaficha ndio watoto wasikuwe affected. Tell them kwamba situation ni mbaya
na imefika hivi.
Na imefika hivi Kenya. Tell them in a very realistic way, but again, instill up. Tell them that, you know, even in spite of it like this, mambo yanaendelea kubadilika. Yes.
Okay. Na bwana Mika, kwa mtoto ambaye amejikuta kwa hali kama hii hapa, kwa hiyo kama mzazi ama mtu ambaye uko karibu na yeye, ni vipi unaweza kumsaidia mtoto huyu kupata msaada? Labda kuna nambari za kupiga ama sehemu ambayo unaweza kumpeleka mtoto labda akaweza kusaidiwa kwa issue kama hii ya kuweza kudhibiti mzongo wa mawazo?
Kunayo nambari ambayo unaweza kupika na ni ya serikali kuu. Kwa mfano, utaweza kupika na utapata msaada kwa ajili ya mtoto wako. Nambari yenyewe ni 0800221 0800.
Hiyo unasema kwamba ni 0800221 0800.
Naam.
Akipiga hiyo kuna gharama ambazo mtu anapitia.
No, ni toll free. Toll free ni kumaanisha kwamba
haukati chochote
ukipiga simu.
Msaada unaweza kupata.
Unaweza kupata msaada mno. Na ukikosa hiyo nambari, pia unaweza kupiga ile nambari tulikuwa tumesema awali, 1190 ama 1195.
1190
ama 1195. Kuna kitengo cha watoto.
Okay.
Naam.
Ukipiga hiyo unaeleza tatizo lako, utaelekezwa kitengo cha watoto, alafu ukapata msaada.
Na uzuri ni kwamba utakuwa unaongea na mtaalamu.
Okay. Ambaye anashughulikia masuala.
Naam.
Okay. Naam, asante sana Mika kwa muda wako.
Asante.
Naam, tumefika mwisho moja na yetu. Hiyo nilikuwa ni sauti ya Mika Langat ambaye ni mtaalamu wa kisaikolojia kutoka Kenya Institute of Professional Counseling.
Mahojiano haya yameletwa kwako na stesheni hii uipendayo wakishirikiana na Kenya Community Media Network kupitia hazina CMF ambao ni mradi wa Bloomberg Media Initiative Africa na Ford Foundation.